Black Market Records.
Nakusema kwa mama, nakusema nakusema kwa baba, nakusema nakusema kwa mama, nakusema nakusema kwa baba, nakusema
Nina nini? Unanunum. Hapa kuna chakumumu. Nina nini? Unanunum. Kijani tini mandulu.
Leo siku nakwambia tu ni msekete. Leo siku ni pepete, ipepete. Baka manzilo ya tuwe masauti. Magizani, apigwe kuni. Mina taka tu kuwanja kinyambete. Ikiwa tamu sana nitaweka pete. Lakini saina taka kupunguza nye ni okuonko manze ule mgenge.
Tani uwa kazi ya rungu tani dandia. Apa bibi ya rusi bana ndakumangia. Kaza kunyi nezi njoti ndakuchangia. Ndakuambia kama nitampandia. Chada tire bana ndakuwashia. Hadi mblina bana neza fashia. Weka chingrisi unajua tukigogo. Napenda kubwa na pia napenda watoto. Nadai nyumba so changi ya tukiloto. Lia ndani ama alie kidogo.
Ndakusema kwa mama, ndakusema ndakusema kwa baba, ndakusema ndakusema kwa mama, ndakusema ndakusema kwa baba, ndakusema
Nina nini? Unanunum. Hapa kuna chakumumum. Nina nini? Unanunum. Kijani tini mandulu.
I like a bumper soft, I like a golden bling. I like a body so hot like a gasoline. I like a pum pum wet when I slide it in. Cause bad man got a D like a limousine. Me I like it rough like a wrestling. And me I like to go down like a submarine. Give you Lulu massage with a Vaseline. Cause me a nasty man when me a come between. Garda
Biwa muranga mina pena manu. Kwanza nikichimba palazima kanudhu. Ikus iko fiti meri kifu ya nuhu. Mastingo funny funny wana nitaka nugu. Juu mara niko pon, mara niko njong. Ushai watching inyo kwanza kiwa tumandom. Kam na kundule, nita double thong. Nina gitamburi kene nemo dogo tong.
Ndakusema kwa mama, ndakusema ndakusema kwa baba, ndakusema ndakusema kwa mama, ndakusema ndakusema kwa baba, ndakusema
Nina nini? Unanunum. Hapa kuna chavununum. Nina nini? Unanunum. Kijani tini mandulu.
Wow, wow.
Aya ya niketepa tu. Jaba shada na rungu ju. Madawa mingi zishiki du. Njiti njoti ziheshimu. Pura dhuza funga nyumba mwaga unga kuna kuna ni madumba unambao leta nyundo nitaunda ni makapuka
Wow, wow, wow.